kwifuka urugendo rwe nuko nkuko bavuga ati hagati y'ubu byombi hari umwuka mubi mu minsi yashize na rero bavu abaturage b'ibintu batari rwose kwifata ifunze tubayeho nabi ntidushobora guhahira n'abavandimwe n'ubukene buratwishye ni ngombwa ko umwuka mwiza ugaruka hagati y'ubu byombi cyane ku baturage rubanda rugufi kugira ngo bashobore gukomeza kugendana no gukorana ubwo bucuruzi ku ruhande rwacu twakomeje kuvuga ko kugira ngo ibintu bigende neza hagati y'ubu byombi nuko hari ibibazo bipolitiki by'imbere mu Rwanda bigomba gukemurwa cyane nk'ibyo bijyanye n'urubuga rwa politiki kuko hari abakora politiki bari hanze y'igihugu cy'u Rwanda bakunze gutuma baba umusemburo w'umwuka mukuru hagati y'u Rwanda n'ibihugu duturanye zijya na Congo mu bisheshe bya Bugande no Burundi niko bimeze tugasanga rero ko abanyarwanda bakwicara bakaganira ku bibazo bafite hagati yabo bya politiki n'ibyo twashyiraho inzego z'ubuyobozi bwakemura ibyo bibazo ubuyobozi buha ihumure nituze mu banyarwanda byarangiye icyo kibazo iyo rero nimwe mu cyifuzo twagejeje kuri umuyobozi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ugiye kugendera u Rwanda ko abanyarwanda bakwiye kwicara agace bakwiye gushyigikira icyo cyifuzo kuko kijyanye n'itegeko nshinga ry'u Rwanda ndetse ariko kijyanye na gahunda ibyo bihugu 14 mu kanya bifitiye mu mugambi wo gukemura ibibazo byo mu karere k'ibiyaga bigari.
Uvuze cyane ku mubano w'ibihugu by'u Rwanda na Congo ndetse n'akarere kose k'ibiyaga bigari ariko se nk'amwe mutavuga rumwe n'ubutegetsi ari gahunda mufite yo guhura nawe?
Nibyo mbere y'uko aza twagiranye imishyikirano n'abo mu biro bye na n'abamwungirije hanyuma batubwira ko gahunda bafite ari ndende umwanya uhari ari mutoya atazashobora ko batwahura ariko badusaba nyine kubaha ibitekerezo ari byo nari maze kuvuga mu kanya cy'uko igihugu kiri muri conseil de securite igihugu kiri muri iryo tsinda rishinzwe kuyafata mu karere k'ibiyaga bigari hagaruka ku mahoro tubasaba ko bashyigikira ibyo biganiro hagati y'abatavuga rumwe na leta y'u Rwanda ndetse na leta y'u Rwanda kugira ngo dushakire hamwe uburyo ibibazo politiki z'igihugu cyacu byarangira kuko ari nabyo bishobora gutanga umuturambye mu karere k'ibiyaga bigari ugasanga nuko igihugu cy'u Rwanda kimufasha bakwiriye gukora ku buryo n'umugenzo mibi nk'iyo n'imigenzo mibi yo gucunga abantu kubera ko batavuga rumwe n'ubutegetsi ikwiye gucika mu gihugu cyacu kandi bakadufasha kumvisha ubuyobozi bw'igihugu cyacu ko demokarasi ikwiriye mu gihugu cyacu atari ya demokarasi tuvuga ngo demokarasi yumvikanweho bashyizeho 1998 iyo demokarasi umunsi yatumye kumva urubuga rufungwa cyane ko urubyiruko uyu munsi rwakuze rukeneye rwose kumva ko uburenganzira bwabo ntawe ubuhonyora bakeneye gutanga ibitekerezo byabo mu bwisanzure nibyo muri make twabagejejeho.
Madame Victoire Ingabire, kuki bisa nk'aho bikiri ngombwa ko ibihugu byo hanze ari byo bikwiye gufata iya mbere mu gukemura ibibazo by'abanyarwanda cyangwa ibibazo byo mu karere?
Birababaje nyine ko abantu bagomba kwisunga ibihugu byo hanze ubundi ibibazo byacu by'abanyarwanda twagombye kubikemura. Iyo urebye itegeko nshinga ingingo ya 10 agace ka gatandatu bavuga ngo ibibazo byose bikemurwe mu biganiro, ariko birababaje ko abayobozi b'igihugu cyacu nyine wa mugani ibyo biganiro batabikozwa batabyumva ngo bumve koko nk'uko biri mu itegeko nshinga twagombye gushaka uburyo ibibazo byacu tubyikemurira. Ariko kuko u Rwanda atarakarwa ku ibariye mu gihugu kiri mu muryango w'abibumbye, niyo mpamvu tuvuga tuti Amerika nk'igihugu kiri mu muryango w'abibumbye bagemo n'u Rwanda ndetse by'umwihariko kikaba muri ka kanama gashinzwe iby'umutekano kidahoraho mu muryango w'abibumbye kikaba na kimwe mu gihugu gifasha u Rwanda. Rero kenshi tukababwira tuti ntimudufashe mu by'ukuri bw'amafaranga gusa ahubwo munadufashe no kugira ngo za nkunga dutanga n'iterambere rizagezwe mu gihugu cyacu tubisigasire bitazakweduka.
Ministri Anthony Blinken ubwo yari muri Afrika y'Epfo aganira na mugenzi we na Led Pandol yabaye nkunenga ukuntu ibihugu byo mu burengerazuba no kuvuga ibyo ku mugabane w'Uburayi na Amerika ukuntu biba bishaka gutegeka ibihugu bya Afurika bibiha inzira cyangwa se amategeko bigomba kugenderaho. Mu gihe rero abategetsi bo muri Afurika baba batangiye kugaragaza ko bihagije badashaka kuyoborwa n'abategetsi bo ku mugabane w'Uburayi cyangwa se b'Amerika, wumva uruhare rwa Amerika rukwiye kuba uruhe muri ibibazo wambwembere?
Nibyo ibihugu byo muri Afurika byose turigenga dufite ubwigenge, ariko uko tugiteze amaboko igihugu cy'Afurika y'Epfo kirakize ntigeza ko kidakenera inkunga nk'uko u Rwanda rukenera inkunga. Ni ukuvuga ko uko mutifashije mu bukungu ni nako tugomba guterwa inkunga mu kubaka inzego zikomeye zishyigikira bwa bukungu badufashamo. Turacyafite rero urugendo rwo gushyigikirwa n'ibyo bihugu muri izo nzira zombi, ari mu bijyanye no kwiteza imbere mu bukungu ndetse no mu bijyanye no kubaka inzego z'ubuyobozi bukuriye kubaka demokarasi mu bihugu byacu.
Madame Victoire Ingabire, umuyobozi w'ishyaka Dalfa umurinzi ritaremerwa mu Rwanda, ndagushimiye cyane ku mwanya wahaye ijwi rya Amerika.
Yego, namwe murakoze.